Ngiyabonga kakhulu mfowethu Carl. Ningahlala phansi, izinto eziningi kakhulu, izinto eziningi kakhulu kumele zishiwo futhi sekuba late. Kodwa ngijabula ngempela kuba lapha kulobo busuku eChicago futhi ngibonga umfowethu Carlson nomfowethu Boze ngomusa wabo. Nabo bonke abanye ngokungimema lapha kulobo busuku ukuba ngikhulume kulesi sidlo sasemini noma idina ngokuba umfowethu Boze uyahamba uya emasimini ezimishini. Ngiyakwazi uyadlula kukho ngakho lapho ngoba nami ngiyisithunywa senkolo futhi bengihlezi lapha nomfowethu waseNingizimu Afrika obesemihlanganweni yethu lapho phakathi ngenkathi sigcina kuba seNingizimu Afrika. Futhi njengoyigugu umngane ongudokotela wenyukela lapha futhi wasiholela lowo mkhuleko nokuthi sonke sazi kanjani ukuthi umuzwa wemeno uyini lapho bengena lapho futhi ngicabanga ukuthi kuyinto efanele. Niyazi ukuthi sinamabandla kuwo wonke amagumbi futhi sizwe ivangeli nganoma yiphi indlela esifuna kulizwa ngayo labo bantu lapho abakaze bezwe igama likaJesu izikhathi eziningi. Ngakho ngilungiselela ukubuyela emuva futhi angikaze nganeliseke ekhaya futhi angikholwa ukuthi ngingake nganeliseke ngize ngibuyele ensimini futhi laphaya futhi ngakho ngikhulekeleni futhi mayelana nokuvalelwa iminyango ngikulindele lokho. Ngakho ngivele nje ngiyabonga uma uqhubeka ungikhulekela vele ukhuleke ukuthi ngiyohlala entandweni kaNkulunkulu leyo yinto esemqoka. Futhi manje futhi nikhulekela abazalwane futhi kulungile lokho uma bengakubone ngane kungcono ngijikele kulolu hlangothi ngapha mhlawumbe bekungaba ngcono uma umuntu engakwazi ukuzibona lezo zinto ngane ngeke sibasole awu lokho kulungile uma ngingabonanga lutho vele bengingeke ngisho lutho ngakho bengiyovele ngiqhubeke nje ukuqala ngingahlala phansi ngikubheke embhalweni futhi ngibone ukuthi kwakuyibhayibheli yini kuqala ngoba ilapho lonke iqiniso livela khona iBhayibheli. Manje izinkonzo zethu ezizayo uma kwenzeka kube nomuntu lapha siya eSouth Carolina, iNorth Carolina ukusuka lapha bese kuba iSouth Carolina bese ke ngiya eCalifornia, eCanada naseAlaska bese ke ngibuya futhi ngethemba ukuya phesheya kwezilwandle kusukela lapho kuqhubeke isikhashana. Manje kulobu busuku benginezinto eziningana lapha ebengifuna ukukhuluma ngazo kodwa sekuleyithi ngeke ngikhulume isikhathi esingaphezu kwehora lesibili. Bengizincokolela nje ngizofunda obunye umbhalo lapha kwamanye amanothi noma ukuphawula kanye nemibhalo engiyibhale phansi. Futhi nje ngidlulise kuphawula ukumbalwa bese ke sizobuyisela lenkonzo kubazalwane. Manje nizobe ningikhulekela ngiqinisekile ngincike kulokho ukuthi ningikhulekele. Manje evangelini likaJohane ngcwele isahluko sokuqala ivesi lamashumi amathathu nanhlanu ngifuna ukufunda kwehle kuze kufike evesini lamashumi amane nanye. Futhi ngangomuso futhi Johane wayemi nababili kubafundi bakhe wabuka uJesu ehamba wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu. Bafundi ababili bezwa ekhuluma babulandela uJesu. Bona-ke uJesu waphenduka wababona belandela wathi kubo nifunani na? Futhi basebethi kuye Rabi okuhunyushwa ngokuthi mfundisi uhlala ngaphi? Wathi kubo wozani nibone. Futhi beza babona lapho ehlala khona bahlala naye lolo suku ngokuba kwakungaba yihora leshumi. Futhi omunye walaba ababili abezwa uJohane khuluma bamlandela wayengu Andrea umfowabo kaSimoni Petro. Futhi wafumana kuqala umfowabo uSimoni wathi kuye simfumene uMesiya okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu. Manje ngifuna ukunibonga nonke ngalesi sipho lapha engingakasivuli futhi khona-ke ngobunye ubusuku umfowethu Carlson wavele wamelana kancane nemicabango yami lapho ethatha umnikelo futhi wawudlulisela kimi futhi ngathola indawo enhle kulobu busuku yawo. Ngakho ngiyabonga ngomusa omkhulu ngiyakuthokozela impela lokho futhi ngiyazi ukuthi emva kokuvela kwezakho ezandleni kuya kwezami kufanele ngibe umphathi walenhlala kahle yokuka uNkulunkulu yale mali ukuthi ngizoyibeka endaweni engcono kunazo zonke engiyaziyo lapho ukuthile kwenzela umbuso kaNkulunkulu. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Baba wasezulwini, kube nezinto eziningi ezinkulu ezishiwo kulobu busuku. Angazi noma unawo omunye umlayezo wabantu unokuthile obekungabakhuthaza noma ukubanike ukukholwa. Sizwe ngamakhawe amakhulu asenze imini ukuthi ngihlonipheke kanjani ukuba sebukhoneni babo kulobu busuku. Amadoda akuthandayo nabesifazane, sikubonga kanjani ngamaculo nangezinhliziyo nokunaka kwabantu lapha ngaleli hora lokugcina, futhi basalindile balambile futhi bomile. Nkosi, ngizokhuluma ngolwimi engangingazile ukuthi ngalo ngizwe isocial nesibindi lime lapha futhi likuhumushe. Kuyangikhuthaza Baba, ngibonga kakhulu ngazo zonke lezi zinto. Manje busisa laba bantu Baba, futhi ubusise izwi lakho, futhi usize inceku yakho manje. Uma kunezinto ezimbalwa ezingashiwo ezingasizothile, ngikhulekela ukuthi uzoyisebenzisa manje egameni likaJesu. Amen. Ngifuna ukusho ukuthi ubizo olukhulu kakhulu lukhona lusemhlabeni. Ngokombono wami, izinkundla zemishini noma ubani oyisithunywa senkolo ungumpostoli, ngoba igama elithi umpostoli lisho othunyiwe, futhi igama elithi isithunywa senkolo lisho ukuthi othunyiwe. Ngakho womabili amagama afanayo noma asetshenziswa ngokufanayo. Futhi kungani bake bancamela ukuzibiza ngezithunywa zenkolo? Angazi, kodwa igama elihle noma abapostoli. Manje ngifuna ukuthatha indikimba kulobu busuku evela ekutheni ukuneliseka bese uyashisekela lawo magama amabili. Ukudlulisa nje ukuphawula okumbalwa, futhi ngicaphune imibhalo embalwa lapha ekutheni uqala ukuneliseka bese ke uba nokushisekela. Manje ekufundweni kwethu kombhalo sinokuhlala okuhle kakhulu. Ngabe ngisondele kakhulu kwimicrofoni na? Ngabe ishaya kakhulu ezindlebeni zenu na? Siyathola namuhla ukuthi kukhona ukuhlubuka okunjalo. Kubonakala sengathi abantu abasakhathalele njengoba babevame ukuba njalo. Bayahlubuka emaqinisweni ayisisekelo eBhayibhelini, wona abonakala eshushumba. Futhi ngicabanga ukuthi bonke abefundisi abathanda izwi likaNkulunkulu futhi bazi ukuthi lowo ukuphela komgomo esingaqiniseka ngawo ukuthi siqinisile. Akukho phezu kwesichasiselo esibonwa ngokucabanga esithize, kodwa phezu kwezwi likaNkulunkulu. Yileso sisekelo kuphela, njengoba angifuni ukusho lokhu kuhlambalaza okungcwele, kodwa iNingizimu washiyo ukuthi umfowethu weKhaladi wake wafaka iBhayibheli ekhopheni lakhe owayengakwazi ukufunda. Futhi umphathi ke wambuza wathi, kungani uliphatha na? Wathi, ngoba ngiyalikholwa. Futhi wathi, ngiyalikholwa kusukela ekhaveni kuya ekhaveni nasekhaveni futhi, ngoba linokuthi iBhayibheli elingcwele. Futhi wathi, ngifuna ukusho enye into, ngingamane ngime kulelo iBhayibheli kunokuba ngime ezulwini. Indoda yathi, ungakucabanga kanjani lokho na? Wathi, ngoba kodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi lami alisoze ladlula. Ngicabanga ukuthi kukhona inakho lapho kodlula kokubili amazulu nomhlaba. Ngakho ke uma umi ezulwini lingase lidlule, nomhlaba uzodlula futhi, kodwa izwi alisoze lidlula. Ngakho leyo yindawo enhle yokuma. Lapha eChicago ngobunye busuku ngeza umfowethu Tommy Osborne, umfowethu iqhawe, ethi uma kunjalo ngiyalikholwa lelizwi. Wathi, ukuba bekungesikho ukuhlambalaza ngokungcwele bengiyolibeka phansi bese ngima phezu kwalo ukukhombisa ukuthi bengimi lapho. Ngacabanga ukuthi lokho kunalokho kwakukuhle kakhulu. Namuhla siyathola nokho ukuthi abantu bayaqhela, bayaqhela ezwini, bayaqhela ekukhathaleleni. Kubonakala kungena ukukhathalela okukhulu kulo. Sithola ukuthi phakathi ngisho nabantu bakithi uqobo, abantu be-full gospel, ukuthi sifike endawaneni ukuthi sisuthi ngokweqile. manje umuntu osuthi ngokweqile uyozela avilaphe umngane wethu ongudokotela lapho angakutshela ngempela lokho uma udle ngokweqile futhi ngicabanga ukuthi thina abantu bePentecostal sidle ngokweqile sibone izinto eziningi ezinkulu kakhulu kwaze kwaba yinto evamile kithi niyabo futhi njengoba kwashiwo ngesinye isikhathi engilandele kwakukhona imbongi eyayibhale izinkondlo zika kanjani ulwandle lwaluluhle okwalo nezinyoni zasolwandle lokuthi lwalubonakalisa kanjani ubuhle balo lesibhakabhaka kulo uqobo futhi ngakho wayezo engakaze yalubone ulwandle kodwa ngolunye usuku wayesendleleni yakhe ehlela ugwini lolwandle futhi endleleni yakhe yehlayo wahlangana nelidala esingambiza kanjalo usawoti omdala itilosi lidala futhi lathi uyaphi umuntu wami umuhle wathi oh ngiyimbongi ngibhale ngolwandle futhi wathi angikaze ngilubone okwamanje ngibhale kuphele ngikufundile ngalo futhi wathi ngiyehla manje ukuze ngibe nolwazi lwami lokuzibonela lokuqala ngifuna ukuhogela amanzi anosawode futhi ngifuna ukuzwa ukukhala kwenyoni yasolwandle njengoba izungeza umoya futhi ngibona amagagasi alo ahlekumayo njengoba ejikela imiphetho yawo emhlophe nesibhakabhaka esiluhlaza sizibonakalisa emanzini usawoti omdala wama lapho futhi waphafuza inqawe yakhe izikhathi ezimbalwa futhi wakhafula wathi angiboni lutho olujabulisa kangako ngalo wathi sengibe kulo iminyaka engamashumi amahlanu ngazalelwa kulo wathi angiboni lutho ngalo niyabo wayekubone kakhulu kwaze kwaba yinto evamile kuye futhi ngikholwa ukuthi kulobubusuku ukuthi leyo yindaba eyinqaba ngamabandla ethu ezinhlwini zethu zeFull Gospel lapha eMelika ukuthi sasibone okuningi kakhulu kobuhle bukaNkulunkulu kwaze kwaba sekuyinto evamile kithi asikuhloniphi njengoba besifanele sicabanga ukuthi siyakwenza kodwa ngiyakukholwa ngempela ukuthi sifanele sikunakisise kakhulu lokho esikuzwile hleze sikuyeke kushelele noma ngasiphi isikhathi manje ngikholwa ukuthi lokho kuyiqiniso futhi lapho mhlawumbe isibonelo isenzo esisodwa sikaNkulunkulu lapha mhlawumbe ubungaphuma futhi uthi awu kwakulungile lokho kodwa leso senzo isisodwa mhlawumbe komunye umeno emuva lapho eNingizimu Afrika noma eTanganyika noma ngahle ukuba kukuphi eKenya kungabangela mhlawumbe izinkulungwane ukuba ziwe ngobuso bazo futhi zinike uNkulunkulu udumo leyo nto eyodwa nje iyenzeka ngakho ungabone lapho amandla amakhulu okudonsa kukamoya kuya lapho izwi libonakaliswa khona manje sekuyiminyaka sithumele izithunywa zenkolo emasimini yakwamanye amazwe ngatshelwa into efanayo lapho sifika eNingizimu Afrika lapho ngaba nobuthunywa benkolo khona lapha nomfowethu futhi sathulani na ikakhulukazi kwakuwukufunda ukubhala nezibalo manje nginenhlonipho enkulu nge-Afrika kanye nesibhunu sami futhi bazalwane kodwa okudingekayo ukwenza umuntu ongazi nokuthi isiphi isandla sokunene nesokhohlo uzomtshela kanjani noma yini noma umholele kuKristu mayelana nencwajana ongayidlulisela kuye angakwazi ukuyifunda na niyabo akufunayo ufunda ngokuNkulunkulu noma futhi wazi ngomunye uNkulunkulu nazo zonke izinhlobo zonkulunkulu kodwa lokho akufunayo yinto ethile isebenza into ethile angayibona ingaleso sizathu abapostoli bembezwa amandla ngoba babeso sukwini lobuhedini futhi kwakukhonzwa uNkulunkulu abehlukene futhi babefuna ukubona ukubonakaliswa kukaNkulunkulu weqiniso nophilayo owayengazenza aziwe ngakho ke nginomuzwa wokuthi mhlawumbe umsebenzi uthi ukuthula kimi lapha njengoba inkosi ngithuma insimini lapho ngoba eThekwini neNingizimu Afrika kokunye kubizele kanjani ngenkathi ngibona umfana emsamo ayiphulukisiwe futhi udokotela wezokwelapha wagijima emsamo futhi wathi ngifuna ukuthi umenzeni lowo mfana na ngathi angikaze ngimthinte futhi wathi ngiyakwazi ukuqonda isayense yakho ephathelene nengqondo noma ukufunda ingqondo ukufunda imiqondo yabo ngathi dokotela ngiyifundi imiqondo yabo ngibatshela izinto kanjalo njalo njengoba nazi ukuthi kwenzekani wathi ngibeke lowo mfana esiteji khona lapho cishe imizuzu emihlanu edlule futhi wayenezinqemu ngokwesabekayo futhi waza lapha ngo futhi ngahlangana naye futhi ngathi manje umfomncane noma ubani anga ngakubona izinqemo angazi lutho ukuthi kwenziwa kanjani uma bengingudokotela futhi bengikwazi ukuhlinza bengizokwenzela umfana omncane impela kodwa ngathi ngiyena udokotela futhi ngingathi manje ngokuthi mhlawumbe ngesiphiwo sobuNkulunkulu esingahle simenze abe nokukholwa singase simenze abe nokukholwa okwanele kokuphulukiswa kwakhe futhi ngibhekile emva kokuba izinto ezimbalwa sezenzekile na nalolo hlobo olufanayo lwesambulo sobuNkulunkulu noma ukubona imibono futhi angekho owayengakugxeka lokho inkonzo yenkosi yethu uJesu yayenziwe yilokho wathi imisebenzi engiyenzayo mina nanini yakuyenza futhi izwi likaNkulunkulu ngokwamaHebheru esine 12 libukhali kune inkemba isikahla ngodi zombili lahlilela imicabango yenhliziyo nezwi lenziwe inyama lapho silemukela kanjalo njalo ngakho lo mfanyana lathi ngiyakubona uvele ekhaya lamaKristu nekhaya lapho ongena khona kokuncane kwakho bawabiza ngani lawo maqhukwana abahlala kuwona ngiyakhohlwa manje ini banga wathi kwakukhona isithombe sikaKristu silenga ngakwesokunene sodonga futhi umfana omncane emi lapho futhi wayevele adle ukudla kwakhe nesiso sakhe sincane sasingcolile kakhulu futhi lapho ayeyeka ukudla kwakhe kuwele esiswini sakhe sincane futhi wayeqalaza amehlo akhe amancane ehlezi ndawonye futhi ngathi ingane ingumzulu futhi ngathi kodwa uyise nonina bancane futhi ubaba nomama basukuma futhi lokho kwakuqinisile futhi wathi manje kodwa into ukuthi ingane encane ngekathi zalwa yazalwa inezinqemo futhi umama nobaba basukuma futhi phandle lapho ukuthi lokho kwakuyiqiniso ngathi unina lapho ingane zalwa kuyilapho uyise wayeyibuka emehlweni wayese kuqaphela wayese kubuyisela kumama nempela baphakamisa isandla sabo ngabheke emuva futhi umfana omncane wayengibuka ngokuphelele nje njengoba ayengabuka ngathi awu ngeke kudingeke ngikhulekele umfana omncane ngoba usekhulukusiwe kakade ungadlula lo dokotela omncane waseBritain emuva lapho wayenelukuluku ngempela ngalokho wagijima wenyukela lapho ngokushesha okukhulu wayesethi futhi umnumzane Bosworth wathi ungakwenzi lokho wathi asikwazi ukwenza lokho manje wathi asifuni ngathazo ngoba behlukene izizwana phandle lapho manje futhi amakhulu nezinkulungwane zabo zazihlezi izizungeze leyo nkundla yomjaho yaseThekwini nabaningi belindele ukukhulekelwa kwase kuthi ke lapho esho lokho lo dokotela wathi awu lapha ngifuna wathi mnumzane Branham wenzeni kulowo mfana na ngathi lutho angikaze ngimthinte wathi awu ubemi lapho ubenezincemo emi lapha akanezincemo wathi ngabe umthebulile lowo mfana na ngathi dokotela uma ukuthwebula kuzoqondisa izincemo alicabange ukuthi nina bafo kungcono nenze ukuthwebula kuncane na ngathi wazi kangcono kunalokho futhi wathi awu ngathi awukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu na wathi impela ngikholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu wathi iminduze yazi ukuthi imihle kangakanani iminduze yakho emikhulu lapho eAfrica wathi ngikholwa ukuthi uma kukhona uNkulunkulu kulowo mduze noma wawungeke uphile kodwa wathi okubonakalayo ngokwanele ukwenza umfana wenezinqemo ngathi awu kuzomela nje uthathe izwi lami ngakho lokho kuphela engingakutshela khona ngathi nangu emi lapho futhi angikaze ngimthinte futhi inkosi uNkulunkulu ekhona manje imenze waphila ngokuphelele futhi nangu emile akukho okungashiwo ngakho ngathi bizo landelayo nje wathi umzuzwana nje wathi mnumzane Branham ngiyilunga libandla nje uma kukhona uNkulunkulu obambekayo ngokwenele ukuba aphamba enze amehlo alowo mfana aqonde ngo emsamo ngimfuna abe ngumsindisi wami futhi ngikathi ngesuka eThekwini ecishe emasontweni amathathu kamuva kwakukhona izinkulunkwane phandle lapho zivalelisa weqa uthango wagijima waphumela lapho futhi wangigaxa ngezingalo zakhe wayeseqala ukukhuluma ngezilimi ezingaziwa wathi inkosi ngibizele ensimini yemishini ukuba ngibe yisithunywa sezenkolo sokulapha manje ngathi mayibongwe inkosi yabo yilokho okudingekayo yilokho esibhekane nakho namuhla ukufunda nokubhala kulungile kodwa abantu abakudingayo ngamandla okuvuka kuka Jesu Kristu. Namuhla siye sahlubuka kakhulu kulokho kwalelizwe ngalokho kusukela kulokho ibandla liwile kukho manje ukungashisekeli ngakho abantu ababukeki bekufuna babona izinto eziningi imbumbulu eziqhubekayo impela bangakabake bafunda the life of Martin Luther na bengifunda impilweni yakhe futhi yathi bekungeyona into enqaba kakhulu ukuthi Martin Luther wayengabhikishela ibandla likatolika futhi azidlulele ngakho kodwa into enqaba ukuthi wayekwazi ukubamba ikhanda lakhe ngaphezu kwayo yonke intshisekelo eyeqile eyalandela imvuselelo yakhe futhi elokhu ehlale ehlanzekile futhi ecacile ngezwi yilokho ke niyabohlala nje nezwi leyo into ekuholayo ikukhiphe ngoba uNkulunkulu uyizwi niyabo futhi siyazi ukuthi uKristu uyizwi kodwa namhlanje kuwukuthi esikhundleni sokuningi kangaka kokuyisa abantu ezweni nakuNkulunkulu naseBhayibhelini kungukuthi wozojoyina ibandla sekela uhlelo oluthile lomsakazo noma yakha izakhiwo ezithile ezinkulu niyazi ukuthi kukanjani futhi niyazi ukuthi yini ngikholwa ukuthi sezathu sokuthi lokhu kuyini na yingoba abakaneliseki namanje ukuthi uNkulunkulu nathi ngiyakukholwa lokho ngikholwa ukuthi abantu benza lokho ngobuqotho ngempela futhi bacabanga ukuthi uNkulunkulu usezinhlelweni zokuhlela amabandla nokwenza amahlelo amakhulu nokungenisa abantu abengeziwe nokwakha izakhiwo ezinhle ngokwedlulele nokunye kanjalo ukuthi lolo uhlelo lukaNkulunkulu lolo akusilo uhlelo lukaNkulunkulu akuzange kube yilo akangazi yasithume ukuba senze lokho nakuba kukuhle njengoba kunjalo akazange athi hambani niyezweni lonke nakhe izikole nokho siyazithanda zilungile zinjalo akazange athi hambani niyokwakha izibhedlela nokho ngibonga uNkulunkulu ngazo zonke lelo ibhizinisi labanye abantu kodwa elomfundisi lungukuthi shumayele evangeli nevangeli lifiki ngezwi kuphela kodwa ngamandla lokubonakaliswa kukamoya ongcwele ngilokho kuthunywa lokho kuya esithunyweni senkolo futhi njalo isithunywa senkolo silungile yebo abantu bayakholwa kusobala ukuthi bayazikholwa lezo zinto kodwa ukwabo njengoba umama wami waseningizimu wayevame ukungitshela izenzo zakho zikhuluma kakhulu kunamazwi akho kunjalo lapho sibona abantu benqaba ivangeli ngisho kanjalo ukuthi uyalikholwa ivangeli lapho wenqaba yona kanye le nto othi uyayikholwa na usibenzi nje manje uJesu wathi uma ningithanda yondlani izimvu zami niyabo manje asifuni ukuzondla ngezinhlelo zemfundo futhi angifuni ukuzondla ngokukhula lwamahlelo kodwa izimvu zidla ukudla kwezimvu yilokho okudingekayo ukwenza imvu ikhuluphale ngokudla kwezimvu kunjalo impela kulungile futhi ukudla kwezimvu ivangeli ukushunyayelwa kwamandla okuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu emletha ewumuntu kubantu akaphile uyaphila futhi uphila kuze kube phakade ulapha kulobu busuku futhi lelo ivangeli kungani uJohane wayeqiniseke kangaka ngoba ukuthi wayazi ukuthi lona kwakungumesiya na ngoba okokuqala wayenelisekile ukuthi kwakungumesiya awukwazi ukwenza okuningi kakhulu uze uneliseke bese uyashisekela kodwa kuze kube yilapho uneliseka awushisekeli kakhulu ineqiniso kulobu busuku ukuthi abantu abebeyoxeka ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu abebeyoxeka ukumemeza noma iyiphi enye into eyibhayibheli elinayo noma iziphiwo zikamoya isizathu sokuthi bakugxeke ingoba noma bashisekeli ngakho ingoba abakaneliseki okwamanje ukuthi kulungile kodwa kuvumele kwenzeke kuwe kanye futhi ke uzokwazi ukuthi yini indaba ngalaba bantu nizobona-ke uma kuke umunye wathi abakholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu awukakaguli ngokwanele kwamanje yilokho kuphela wena lokho kuyinto eyodwa eqinisekile ngithola inqwaba yabantu abathe ukugula kuyisibusiso buza omunye udokotela uma kunjalo kungani kuyikho khona-ke hamba uma unesifo sasenanzini futhi usikwe isibusiso na impela ngeke ngifune ukwenza lokho kuthi kuphambane nombono wakho siqu unganyulwe isibusiso na bengingeke ngifune ukwenza lokho bengiyovele ngikugcine bese ngifa yabo kodwa ukugula kusona isibusiso ukugula kuyisiqalekiso sika devil lo Jesu wathi kwakunjalo kulungile isizathu sokuthi uJohane wayeshisekele kakhulu ingenxa yokuthi wayenelisekile ukuthi isikhathi sokuza kukaMesias sasiseduze ngoba ehlane wayetshelwe ukuthi wayezokwethula lo Mesia futhi wayeneliseke ngokuphelele lokuthi wayeqinisile futhi wayengesikhathi ngo ngiyakuthanda lokho niyabo uma unjalo wazi ukuthi uneliseke ngokuphelele khona ke uyashisekela ngalokho okhuluma ngakho umuntu angalishumayela kanjani ivangeli onganelisekanga ngempela ukuthi uneqiniso ngokuphelele na ungakwenza kanjani lokho na kodwa lapho unelisekile ukuthi uyazi ukuthi unganeliseka kanjani uma kungahambisani nemibhalo na ufanele uneliseke futhi khona ke uyashisekela ngilokho okukwenza ushise kele ingobo unilisekile wayazi ukuthi isikhathi sakhe sase siseduze futhi wayazi ukuthi umlayezo wakhe wawuzoshumayela ukuphenduka futhi ngakho wanyeliseka futhi ngakho ke washisekela ngokukhipha umlayezo wakhe ngaphambi kokubonakala kukaMesiya manje wayengashisekele uJohane wayengenjalo ezakhiweni ezinkulu noma ezinhlelweni zemfundo okungukuthi kulungile babenabo babenamadoda ayenakekele lokho babenompriesti norabi nabakhe nezihlakaniphi zangalolo suku babekwazi ukunakekela lokho kodwa uJohane wayenelisekile ukuthi uMesiya wayendona thize ngaleso sikhathi khona lapho emhlabeni futhi wayenelisekile ukuthi bafanele baphenduke futhi balungise indlela yokufika kwakhe ngakho wayishisekele ngokukhipha umlayezo lokho bekufanele kube uma sikholwa ukuthi uMesiya uzayo useseduze ngicabanga ukuthi sifanele sekubeka eceleni konke okunye futhi sishisekele ngokuyisa lo mlayezo zweni ngaleya ngokushesha isingakwenza injalo uma sinelisekile kodwa sishumayela ukuthi kuza uMesiya futhi sifuna ukubeka izigidi eziyikhulu zamadola esakhiweni futhi uma uMesiya yeza kuzosiza ngani lokho uma sikukholwa na ngiyabona impela bofakazi bethu senzo sethu sikhuluma kakhulu kunamazwi ethu uma nginekhulu lezigidi zamadola futhi ngikholwa ukuthi uMesiya uyeza bengiyosekela uhlelo lwezithunywa zenkolo olwaluzosha ila izwe lonke ngokusheshsha impela futhi ngimlungisene leibandla bengiyokwenza ngakho ke ngenilisekile ukuthi uMesiya uyeza masinyane futhi ngiyashisekela ngokufika kwevangeli yonke indawo engingazi ukuthi lingatholakala ngikhathalele ezinhlelweni zezithunywa zenkolo ngakho ngilapha kulobu busuku ukubeka amazwi ami evangeli nomfowethu uJoseph nalezi ezinye izithunywa zenkolo ukuqinisekisa ukuthi lelizwi liyaphuma ngoba lifanele liye kuzo zonke izinhlobo zomndeni izizwana nezizwe ngaphambi kokuba afike futhi ulindele lokho manje angikholwa ukuthi uhlelo lwakhe ngokwakha izakhiwo noma izindaba zemfundo ebandleni ngikholwa ukuthi lokusiza evangeli lapho ngokuba ulilindile isikhathi sakho sesivilile ngikholwa ukuthi lesi isikhathi sokukwenza uJohane wayazi ukuthi kwase kuyisikhathi sokuba ukuphenduka bacele ukuphenduka futhi balungiselele uMesiya futhi uma kwakuyisikhathi sokuphenduka ngaleso sikhathi uthi wanike manje na ukufika kwakhe kwase kuseduze wayenabonga leso sikhathi manje buka ukuthi kuseduze kangakanani ake sifananise lokhu isikhashana nje manje uJohane wayeqinisekile kakhulu ukuthi kubonakala kukaMesiya kwakuseduze kakhulu noma ukufika kwakhe kwakuseduze kakhulu ukuthi waze wathi kukhona omi phakathi kwenu manje kukhona oyedwa phakathi kwenu manje eningamaziyo futhi nguye ozobhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo manje uJohane wayengakamazi ngaleso sikhathi kodwa wayazi ukuthi kufika kwakhe kwakuseduze kakhulu kangangokuthi wayesevele phakathi kwabantu ake ngisho lokho bangane futhi bazalwane bami ningilahlelani na lapho uJesu qobo lwakhe nginitshele kangaki na wethembisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendoda nomuntu akathembisanga yini yona le nto eningibiza ngayo umthakathi noma ukuthile ngakho na akathembisanga yini ukuthi lokho kuzokwenzeka na khona ke kuthiwani siyathola eSodoma ngenkathi izingelo sezintathu zehla kuyoshumayela umlayezo uthi ngokukhona izigaba ezintathu zabantu ngaso sonke isikhathi okungukuthi amakholwa bakakholwayo nabazenzisi. Lokho ngukuthi labo bahlala bendawonye futhi bahlangana ndawonye ngandlela thize baphonswe ndawonye. Manje ngokukhona amadoda amabili ehla futhi ashumayela eSodoma kuloti. Leyo kwakuyintombi ngegama elele umfanekiso wakho futhi ashumayele kuphenduka futhi awakaze enze isimangaliso esingako aphuphuthekisa abantu kusobala okushumayela evangeli kuphuphuthekisa ongakholwayo. Siyakuqonda lokho. NoBilly Graham wesimanje ufanekisa ungena kuleli dolobha lapha futhi uNkulunkulu umbusisile futhi wamthumela ngaphandle njengezithunywa ezweni lamahlelo futhi akancenge ukubeka ngo phakathi lapho. Kanjalo ubamba lelozwi lo lokuphenduka ngendlela kungekho umuntu engimaziyo ngakho lutho impela umuze eShumayela awungani na leyo yinkonzo yakhe yilokho afanele kwenze. Kodwa lokho ngempela kwakumela lokho lawo madoda ayenakho ezansi lapho ekuqinisekiseni inkonzo yawo kodwa enye yasala ngemuva. Manje u-Abrahama umele ibandla elingekho eSodoma kodwa elingaphandle kweSodoma. Igama elithi bandla lisho obizelwe ngaphandle futhi kukhona iqembu labantu ababizwe baphuma kulolo hlobo lwempilo baphuma kulezo zinto baphuma kulezo zinhlangano namba ama-Episcopalians ama-Presbyterian iKatolika mina baptiste kwakuyikho nazo zonke lezi zinto. Niyabo wabizelwa ngaphandle khetha beka eceleni futhi bakude nento. Manje bhekisane ukuthi isithunywa esafika kubo sathi Abrahama hayi u-Abrahama ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba lapho uNkulunkulu wahlangana naye futhi waguqula igama lakhe lisuka ku-Abrahama laba ngu-Abrahama uSarayi laba ngusara futhi wathi Abrahama uphi umkakho usara na. No-Abrahama wathi usetendeni netende lalisemva kwakhe futhi wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. Ngamanye amazwi uzoba nalengane osuyilinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Nosara etendeni wahlekela ngaphakathi futhi wathi mina isalukazi ngingajabula nenkosi yami nayo isikhulile na. Owesifazane wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye futhi owesilisa wayenekhulu. Vele ubuze noma ngubani lokho kungaphezu kwanoma yiziphi izizathu. Wayesedlule ekuyeni esikhathini iminyaka engamashumi amabili noma amathathu nomzimba wakhe uzofana nofile nokho akazange angabaze sithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa walikholwa izwi likaNkulunkulu kungakhathaleki. Manje lokho kufanele kumele ibandla namuhla ngaleyo ndodana ethenjisiwe waletha inzalo yobukhosi okwakunguKristu futhi ngalokho wangenisa emenza uyise wezizwe okuyibandla labezizwe inzalo yobukhosi ka-Abrahama futhi sizisho ukuthi siyinzalo yobukhosi ka-Abrahama futhi sibone izwi lakhe liqinisekiswa phambi kwethu bese-ke sinqaba ukulisiza noma ukulisekela noma ngisho nokuliphika na. Singaba kanjani inzalo yobukhosi ka-Abrahama futhi senze iqhinga elinjalo na? Buka ukuthi kwenzekeni futhi wathi uSara wahleka wathi mina isalukazi futhi ngijabule nenkosi yami futhi futhi ngelosi efulathele ngomhlane wayo kuye yathi uhlekeleni uSara na. Manje uJesu wathi manje sifuna kuqala ukuthola ukuthi yeyingubani leyo ndoda ayinikezeli igama layo kodwa u-Abrahama owakhuluma nayo wayibiza uNkulunkulu wasetshenziswa igama Elohim. U-Elohim ngesiHebheru ngiyacabanga nguye owanele konke omkhulu u-Elohim uNkulunkulu omkhulu somandla futhi uma u-Abrahama owahlangana naye wayibiza kanjalo. Manje lokho kwakumeleni na ukuthi izwe elihlelekile kuyoba neSodoma neGomora. Manje kubulani lokho kwakungaphambi kokuba kwehle umlilo sithenjiswe umlilo ngalesi sikhathi futhi ngaphambi kokuba kwenzeke izithunywa zehla futhi zashumayela ebandleni elalisezimweni ezingokomthetho eSodoma. Nebhayibheli lathi izono zomuzi zaze zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo olungileyo kaloti nsuku zonke kodwa lowo owafika ebandleni likhethiwe wenza lolo hlobo lwesibonakaliso. NoJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu futhi nokho abakuboni angikuqondi kulungile. Kumbulani lokho namhlanje ngenxa yokuthi nibone ibandla lenyuka lisuka entweni enkulu liye kwenye into enkulu futhi labo bantu ngesinye isikhathi badonsa uthango oluncane ukuba uLuther akakaze aludonse uthango ubezoba yiPentecostali namhlanje. Ibandla lePentecostali namuhla liyibandla lamaluthela lithuthukile kunjalo impela. Manje sidonsa izintango uma singenza izinhlangano zethu futhi siqede imfundiso yethu ngokhefa. Siyakukholwa lokhu kanye nokuningi uNkulunkulu azosinika khona, lokho kuyoba kuhle. Kodwa baqeda ngongqi, uyakukholwa lokhu bothe uyakukholwa noma ungezi ngakethe. Ngakho-ke uNkulunkulu uzivalele nje, kulungile. Kufanele sizimisele futhi sivuleleke ukwamukela uNkulunkulu futhi noma yini uNkulunkulu anayo ngathi ngenhliziyo evulekile sifanele sikwemukele. Futhi ngakho-ke ngenkathi izizwe lapha zinqaba izwi likaNkulunkulu, kukhona abahedeni ngaleya asebelungele kulemukela futhi ivangeli lizosuka kulesi sizwe esihlakaniphile liye kumhedeni ongazi isandla sokunene kwesokhohlo. Futhi yilokho okwenzekayo njengamanje, impela nje kuyahamba. Manje uJohane wayeqinisekile kangako ukuthi wayezobona uMesiya, waze wathi uphakathi kwethu manje. Manje bekusisane kaphelani, kunomehluko omkhulu kakhulu esibonakalisweni sikaJesu ebonakala, bese kuba-ke uJesu eza. Kunamagama amabili ahlukene asho izinto ezimbili ezehlukene, ukubonakala kwenkosi nokufika kwenkosi. Manje ukubonakala kwenkosi kumanje lapho ibonakala kubantu bayo, umoya wayo usebenza phakathi kwabo ufakaza ukuthi yiyo enabo ibalungiselela uhlwitho. Ngokufika kwenkosi ukuzohlwitha umlobokazi, yabo ukubonakala nokufika kulungile. Manje lento kufanele siyenze uma singayikholwa futhi sishisekele ngayo. Okokuqala sifanele sineliseke ukuthi nguNkulunkulu, bese kuthi lapho sesinelisekile khona-ke siyashisekela. Ngiyakuthanda lokho. Kulungile. UJohane wayazi ukuthi wayeyoba yini, wambheka ngoba uNkulunkulu wamtshela hlane kuyoba khona isibonakaliso esimlandelayo. Futhi ngenkathi uJohane ebona leso sibonakaliso, wazi ukuthi uMesiya wayemi lapho ndawo, futhi wasibhekisisa lapho Isaya khona. Futhi wathi nanto iwundli likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, ngoba lowo owangitshela ehlane oza kubona umoya ehla ahlale phezu kwakhe nguye oyobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Manje iBhayibheli liyathembisa ngalolu zinsuku zokugcina ukuthi lezi zinto enizibona namuhla ziyokwenzeka. Khona-ke sibona ukubonakala kukaMesiya esesimweni sikamoya ongcwele ebandleni. Futhi uma kuphila kwesihlahla samapheya kwakusesihlahleni somthombe, ubuyoletha okufanayo, ubungathela amapheya, ngoba ukuphila esihlahleni bekuyoba, manje kube ukuphila kwesihlahla samapheya. Kunendaba ukuthi sikhulu kangakanani, sincane kangakanani, sikusiphi isimo, bekuyofana, ngoba ukuphila kuso kuveza isithelo saso, nesithelo sikamoya silandela umoya, noma umoya uveza isithelo nezibonakaliso zevangeli. UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, bayokwenza futhi kuze kube kuphi na kulo lonke izwe nakuzo zonke izizwe. U-Andrea njengoba sifunda ngaye lapha emizizwaneni embalwa edlule ekufikeni kwenkosi, u-Andrea wayengumHebheru ojwayelekile nje owawela ukuyobona ezwe uJohane eshumayela. Futhi wayeqinisekile ukuthi lo mprofethi wayekwazi ayikhuluma ngakho. Kwase kuthi-ke enkundleni ngolunye usuku kwafika uJesu futhi weza uJohane emmemezela futhi ethi, nangu lapho lowo nguye khona lapho. Futhi u-Andrea wathi, manje into kumele ngiyenze ukungamgxeki uJohane noma ngithathe lokho nje, kodwa ngizohamba naye futhi ngithole. Ngifisa sengathi wonke umuntu eChicago bengaba qotho kanjalo. Manje u-Andrea wahlala naye ubusuku bonke. Ngiqaphelile yini embhalweni na? Wahlala naye ubusuku bonke, wahlala waze waneliseka. Futhi emva kokuba esenelisekile khona-ke wayeshisekele ngomunye umuntu enento ethile efanayo ayenayo. Kepha umuntu kufanele aneliseke kuqala futhi okukuphela kwento enelisayo ukubonakaliswa noma ukukhonjwa kwevangeli bukhonjwa kuwe. Lapho ubona ukuthi usudlulile kufeni wangena ekuphileni futhi usuyisidalwa esisha kuKristu Jesu, lokho ukukhonjwa kukamoya ongcwele kunjalo impela. Ungalibhala kanjani umoya ongcwele iBhayibheli futhi ujike ukuphike lokho akuloba na? Yabo, angeke akwenze. Lokho ukukhonjwa kokungakholwa. Lokho ukukhonjwa kokungakholwa. Kodwa ukukhonjwa kokukholwa, uJesu wathi, lezi zibonakaliso ziyakubakhomba labo okholwayo yimi. Manje siyazi ukuthi lelo yizwi likaNkulunkulu uqobo kulungile. UAndrea wayeshisekele ngomfowabo ngemva kokuhlala noJesu busuku bonke. Ngesaba ukuthi ngifisa sengathi besinesikhathi esengeziwe, kodwa ngiyesaba ukuthi yileyo indaba ngamabandla ethu namhlanje. Mfowethu, dadewethu, asihlali nje isikhathi eside kwanele sikichima singene futhi sixhawulane nomelosi, sibhale igama lethu encwadini bese siya ekhaya, sizibiza ngelungu lebandla singena umthwalo onhlobo ngabalahlekile. Asishisekeli ngezithunyaze enkolo phesheya kezilwandle, asishisekeli ngababulawa indlala kwenye indawo. Sinezisu zethu ezicwele futhi sinesonto elihle lifudumele elihle kanye nomelusi omuhle oyisihlakaniphi ongasoze asho lutho oluphikisana nezinto esizenzayo. Ngakho sibonakala saneliseke kakhulu, niyabo. Ngakho ke asishisekeli ngokuthi kuqhubekane. Kepha uma ubunelisekile ukuthi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo uthi uyonahlulela ngezono zenu, nokuthi ukufika kwakhe kuseduze uthi lona ngumoya ongcwele zikhombisa yena uqobo, kwanake uyoshisekela nangabanye abantu futhi ubayise kuye njengoba nje ushisekele njengoba uAndrea wayenjalo. Kwakungujakobe wayengashisekeli kakhulu ngokuthi wayemenze kanjani umfowabo, kwaze kwaba ngobusuku obunye wabambana ubusuku bonke. Wayenamahlenyana njengoba bengivame ukumbiza kanjalo, ngixolele ngesisho. Kodwa wayegijima njalo ezungeza unina futhi u-Esawu wasebenza, wayeseba ubuzibulo ku-Esawu, wayesebaleka futhi emva kwesikhashana wayengashisekele, wayephumelela enza kahle. Kodwa ngobunye busuku wahlangana noNkulunkulu futhi akamdedelanga, akashongo ukuthi ngiyakuzwa, kungcono ngihambe lapha. Umehluko phakathi kukaJakobe nabantu abaningi namuhla, umoya ongcwele uyokwehlela phezu kwesoni uthi noma ongakholwayo noma umgxeki futhi ozame ukumeneliza futhi kuyoba njengoSaint Augustine waseHippo esikhundleni sokuqhubeka lapho ekhona ebandleni lika-Arrhenius futhi emukela umoya ongcwele, wasuka wehlela e-Afrika kuHippo e-Afrika futhi nguye owenza isimemezelo ukuthi kwakulungile ukubulala amaKristu ayengakholelwa ebandleni lamaRoma. Futhi encwadini yokufela ukholo namhlanje kumi abantu abayizigidi ezingamashumi ayisithupha nezisishiyagalombili babulawe yibandla. Niyabo, kungani na? Waba nethuba lokwamukela umoya ongcwele, waba nethuba kodwa akazange yaneliseke ukuthi kwakungumoya ongcwele lowo. Futhi niyabona lapho ukukhathazeka kwakhe kwaya khona. UJuda waba nethuba elifanayo bonke abanye ababa nalo, kodwa wayenganelisekile ukuthi lowo kwakungumesiya. Ngakho niyabona ukuthi kwenzekani, wayengashisekele ngawo ngaye ngoba wayenganelisekile ukuthi wayeqinisile noma cha. Manje kufanele sineliseke emva kokuba uJakobe esebambene ubusuku bonke esikhundleni sokuzama ukulwa axoshe leyo ndoda, uJakobe wabambelela kuyo. Ngifisa sengathi ngabe besinesigamu sehora kulokho. Kanjani ukuthi leyo nkosana ebambanayo? Yakwazi ukubambelela yaze yathola iyayikufuna, yabamba kwaze kwamthatha ubusuku bonke, kodwa wahlala lapho. Wayefuna ukuneliseka ngokuphelele futhi lapho ehlala kwaze kwabayi lapho uNkulunkulu eshintsha ukuhamba kwakhe waneliseka. Leyo inkathazo yethu namuhla, asihlali isikhathi eside ngokwanele size sinelisekise ukuhamba kwethu. Asihambi njengamaKristu. Uma sihlala isikhathi eside ngokwanele naye, uzokwenza ukuthi uhambe ngokwehlukile. ukhulume ngokwehlukile, uphile ngokwehlukile, wenze ngokwehlukile, ukholo ngokwehlukile, wehluke. Into yakho ukuthi asihlali isikhathi eside ngokwanele, asibambeleli. UJakobe wabambelela wathi ngidedele kufanele ngihambe, wathi ngeke ngikushiye ukuze kube yilapho nginelisisekile. Amen. Kodwa ke lapho uthatha izithembiso sikaNkulunkulu futhi ubambelele kulokho ku-obo. Ungamdedeli, hlala lapho nje uze ubone uNkulunkulu efika enkundleni, khona ke usunelisekile. Uthi lapho uneliseka khona ke ushisekelela abanye, kukhona ukuthile ngakho okukwenza wena ushisekele. UJakobe wathumela izinkomo nakho konke okunye ukuhlangabeza umfowabo, wayeshisekele ngenhlalakahle yomfowabo ngemva kokuba esenelisekile ukuthi wayekhona uNkulunkulu emva kokuba ekade ebambene naye uqobo. Siyakudinga lokho ishamgare ningi benu anikaze nifunde ecishe yisigaba esisodwa ephepheleni umusho omncane, yikho konke okubhalwe ngaye. Yena ngicabanga ukuthi wayecishe abe ngumahluleli weshumi nantathu wakwa-Israyeli uShamgari. Ngalezo zinsuku amaFilisti ayengena lapho abahluleli bahlulela u-Israyeli. AmaFilisti ayefika cishe ngesikhathi u-Israyeli esetshale zonke izitshalo zakhe, konke kubekwe enqolobaneni, konke kulungile. AmaFilisti ayekhuphuka ngendlela ngo akuthathe kubo nemindeni yawo ilambe, futhi akuthathe indoda isho noma yini babeyoyibulala, bangene ngo babulale besifazane, badlwengule amantombazane, kanjalo njalo. Bathathe ukudla baqhubeke baphindele emuva ezweni lakubo, futhi baphile ngokunethezeka ya bonke ubusika bonke. Uma bebavumela ukuthi bahlale lapho bayobulawa indlala ngokwangempela. Awu, mhlawumbe unyaka nonyaka lamaFilisti ayevakasha uPofu uShamgari omdadlana, yena wayemi lapho kolunye usuku, futhi esethe ukwendlala ukolo wakhe wonke ubhuliwe eminqolobaneni, futhi wezwa into ethile ikhuphuka ngomgwaqo. Wayelokhu ebuka nje mhlawumbe umkakhe ekhiphe imikhono yakhe, futhi intombazanyana yakhe ezacile ubuso obugulayo ngenxa yendlala, wayeshisekele ngabo. Futhi manje into yokuqala niyazi okhuphuka ngomgwaqo uzwa ukugqishazela, wabuka ngaphandle yini eyizokwenzeka na. Nakhu kwenyuka amaFilisti angamakhulu ayisithupha ahlomile ekhuphuka ukuzothatha konke okwakhe okugciniwe kwehlobo, athathe ukudla kwakhe enzele ubusika. Wayazi ukuthi umkakhe wayezobulawa indlala ubusika bonke, abantwana bakhe bangahle bafe babeyobulawa ukungondleki kahle, futhi wayazi ukuthi kuyoba khona okuthize okwenzekayo. Wayeshisekele ngomndeni wakhe. Manje kunento eyodwa okumele ayenze ukunakekela lesi simo. Wadadesha umzuzu, ima kancane, angisilo isosha, ngazi lutho ngokuthi isetshenziswa kanjani inkemba nanoma yini, futhi kukhona abangamakhulu ayisithupha abamelene nami. Bengiyoke ngikwenze kanjani na? Ngimi lapha ngigqoke izingubo zomlimi njengama-overloli noma kuthize, futhi bonke bangamaqhawe aqaqeshwe kahle befake izigqoko zezivikelo ezinkulu kakhulu nezincwece zesifuba nezinto, abaqeqeshwe njengebutho elilodwa elikhulu. Wamalapho wayeshisekele ngomndeni wakhe, kodwa emva kwesikashana uyaneliseka. Amen. Ukuthi wayenelungelo, wayengumJuda, wayesokiwe, wayesesivumelwaneni noNkulunkulu ngezithembiso asinike u-Abrahama. Khona-ke wayenelungelo lokuthi uNkulunkulu uyomvikela ezitheni zakhe. Umoya wehlela phezu kwakhe wadumela induku yokuqondisa inkabi, leyo yinto encane abashaya ngayo inkabi. Wathatha leyo nduku yokuqondisa inkabi, wayesegxuma waphuma emnyango, futhi wabulela amaFilisti angamakhulu ayisithupha. Kwakuyini na? Wayenelisekile. Amen. Uma leli qembu labantu lapha kulobu busuku lingatshela ukuneliseka kungako ukuthi uNkulunkulu owayengenza osifazane lapha akhulume ngezilimi, futhi indoda isho into ethile eyayingayibikezela noma isho kungakenzeki, futhi amandla kaNkulunkulu ashanela futhi athathe izoni futhi enze amaKristu ngazo. Uma besinganeliseka ngokoqobo ukuthi kwakunguNkulunkulu lowo, bekungaba khona ukugula, bekuyoba nemvuselelo eshaya eChicago. Ngalaba bantu abaningi bebeyosifaka sonke ejele ngaphambi kokusa, ngoba bekuyoshisa le ndawo ngevangeli kanye nobufakazi bamandla okuvuka kukaJesu Kristu. Buyoshisekela kakhulu. Sifanele sineliseke ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu. Ungathathi okwashiwo enye inhlangano ngalo, thatha okungu isho kanje Nkosi. bangase babe nephutha lokhu ngeke kube ukungalungile futhi uma lokho kuphambene nalokhu oneke lokho kulungile futhi lokhu kulungile leli bhayibheli engilikhombayo lelo yilokho okulungile uNkulunkulu wanikeza izithembiso nalapho uNkulunkulu enikeza izithembiso ku-Abrahama naku wathi uyonqoba isango lesitha sakhe futhi ngakho uShamgari wakukholwa lokho futhi beka izingqinamba ngokumelene naye uNkulunkulu udinga umuntu oyedwa kuphela umvumele nje athathe umuntu oyedwa esandleni sakhe umhlaba uzocabanga ukuthi uyahlanya kodwa uzoqhubela ivangeli ekhaya lapho esenelisekile ukuthi uJesu Kristu senguye izolo lamuhla naphakade ngaphansi kwanoma yini enye uzomanga eqiniso futhi yaqhubeke ngoba unelisekile ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu uma wake wabanga uNkulunkulu senguNkulunkulu uma engesuye uNkulunkulu aye nguye akazange abe nguNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu ongenasiphelo onamandla onke umnini mandla onke okhona yonke indawo owazi konke ongenasiphelo wo he uNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo wavule ulwandle olubomvu uNkulunkulu ofanayo wakhipha uDanieli empandweni wezingonyama uNkulunkulu ofanayo wakhipha abantwana bamaHebheru sithandweni isithando somlilo uNkulunkulu ofanayo wavusa uJesu Kristu ekuseni kwePasika uNkulunkulu ofanayo wawa ngosuku lwePentecost uNkulunkulu ofanayo wavusa uLazaro ethuneni unguye izolo namuhla naphakade futhi nginelisekile ukuthi lona ngumoya ongcwele uPetru wathi ngosuku lwePentecost lokhu yilokho uma lokhu ngesikho lokho ngizovele ngiqine lokhu kuze kufike lokho ngokuba ngikholwa ukuthi lokhu yilokhu nginelisekile ukuthi ivangeli namandla ukubonakaliswa kovuko ngokubonakala kwenkosi uJesu ngalolu izinsuku zokugcina yenza ibandla lilungele ukuhlwithwa kumlobokazi wo he ukubeke uShamgari wayethe manje ima kancane ngizofanele ngilinde ngize ngibabona beza kodwa kungcono ngihambe futhi ukufunda esikoleni sikhashanyana futhi ngifunde ukulwa kwababili kwesivumo kholo sehlelo ngilwe nabo ngokulwa kwababili chabo ukube wayenze lokho yilokho kuphela abeyokwazi ngakho ngakho ubengeke awenze umsebenzi ngokulwa kwababili kwakhe wavele wathatha uNkulunkulu esethembisweni sakhe ukuthi uyonqoba isango lesitha sakhe futhi wama lapho ephethe induku yokuqondisa inkabi okwakuse esandleni sakhe wagawula indlela yakhe eyaye kunqobeni amen ngoba wayenelisekile ukuthi uma uNkulunkulu wake wabanga uNkulunkulu wayesenguNkulunkulu aninelisekile yini kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu owayesethestamenteni elidala unguNkulunkulu wethestamente elisha futhi uNkulunkulu ofanayo namuhla na iBhayibheli lithi kumaHebheru 13:8 uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade uMose wathi ukuthi ukwaku kaKristu kuyingcebo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngakho-ke washiya isihlalo sobukhosi wathatha ukukhetha kwakhe kanye nezigqila ezimpofu ezingazilutho ezingafundile ngani na wathi ingcebo kaKristu iyingcebo enkulu ukuphila okuphakade kunokuba nenkazimulo yakhe kulelizwe ngaleso sikhathi babe nayo yonke inkazimulo abayifunayo kodwa lokho uNkulunkulu okufunayo namuhla abesilisa labesifazane abangakhathalele ezimpahleni zikanokusho ezinkulukazi nazo zonke lezi ezinye izinto nokwakha enye inhlangano ngesigidi ngaphezulu kodwa umunye othatha izwi likaNkulunkulu elilula futhi alishumayele ngakho konke okububo futhi alindele uNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu bazibonakalise yena okuqobo futhi azikhombise uNkulunkulu ofanayo ayelokho enguye amen uShamgari wayelinde waze wafunda zonke izivumo khona nezinto ilokho kuphela ayekwazi ukuhlangana namaFilisti ngakho kodwa akazange alinde cha mnumzane wo sithumele izithunywa zethu zenkolo nomuhla bheka umehluko kuzameni ukuthumela izithunywa zenkolo ngisho nasezikhundleni zethu zePentecostal ngani amanye amabandla ethu ePentecostal noma amahlelo ePentecostal afanele izithu unywa zethu zenkolo ngaphambi kokuba zihambe ziye phesheya kwezilwandle zizofanele zime phambi kodokotela bangqondo futhi zihlolwe ingqondo kunjalo bengisezikoleni ngonke sikhathi kwenziwa ufanele ume phambi kokuhlolwa kwengqondo ukuvumela udokotela kutshele futhi mhlawumbe udokotela ungongakholwayo he ume phambi kodokotela udokotela wengqondo ukuze uhlolwe ingqondo esikudingayo namuhla akukhona ukuhlolwa kwengqondo ukuhlolwa kwengqondo ukuthi sizolikholwa yini izwi likaNkulunkulu noma cha uma ungalikholwa izwi likaNkulunkulu kwanake kukhona kungalungile ngiphile ngawe impela ngokwenele ungase ube nazo zonke izinhlobo zeziqu iPhD DDD kanye no LD abaphindwe kabili noma ngabe yini ngaba nayo kodwa uma ungalikholwa izwi likaNkulunkulu ungongakholwayo kunjalo iminyaka eyishumi esikoleni ukufunda ukuba isithunywa senkolo iminyaka eyishumi kufanele uye esikoleni ukuze ufunde ukuba isithunywa senkolo kubi kabi lokho iminyaka eyishumi kuthola ukuthi ungakwazi yini ukufunda ulwimi wenzani lapho uzama ukufunda ulwimi na uyakuhlanganisa njengomjalimane othile ube lapha amasonto ayizithupha futhi izama ukukhuluma isingisi awazi ukuthi ukhuluma ngani ngendlela efanayo abanye babo banayo ngisho noma yini abangafunda ngayo uzolazi kanjani ulwimi na uzosiza ngani ngaphandle uma unokuthile okufakazela kubo ngemva kokuba usufikile lapho na vele ube ngomunye wabo ukuhleleka okufanayo abakukho ilokho kuphela asidingi ukufunda ulwimi sidinga ukufunda ulwimi lwasezulwini olwehliswa luvele ezulwini ngamandla kamoya ongcwele ulwimi lwevangeli uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade besuke kanjani laba namuhla kunokuba babenjalo ngosuku lwePentecost abazange babafake ekuhlolweni kwengqondo abazange babafake esikoleni akukho sibonakaliso sabo ukuthi bake baba lapho kodwa abadingekanga balinde iminyaka eyishumi balinde izinsuku eziyishumi futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele bahlala lapho baze baneliseka ukuthi leso ngokuyisithembiso kuthiwani ukuba babelapho izinsuku eziyisikhombisa na uAndrea ngahle ukuba wathi kuFilipu awunazo awazi ukuthini wasitshela ukuba sikhuphuke lapha futhi silinde ngikhona ukuthi sesivele sinawo asiwemukele ngokukholwa ukuba uPetru wayengathi kuJohane uyazi ukuthini wasitshela ukuba sikhuphukele lapha ngakho thina sesivele sibe lapha izinsuku ezisishiyagalolunye ngikhona ukuthi sifanele nje siwemukele siqhubeke nenkonzo yethu ukube babeyokwenza bebengeke babe nenkonzo kodwa wathi ngizothumela isithembiso siyini isithembiso na bangabuye lapha kathi ngale kuku ngale kuyizaya wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye kuthi bathi isilayezo kufanele sibe phezu kwesilayezo umuntu waphezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelela kulokho kuhle ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu leli isabatha engasho ngalo ukuba balizwe kunjalo uJoweli wathi ku 2:28 kuyakuthi ngezinsuku zokugcina kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha naphezu kwezincikukazi nezincikukazi ezizisebenzi zami ngiyakuthulula umoya wami abadala benu bayakuphupha amaphupho nezinsizwa zenu zibona imibono kuyoba khona kanjani izinsika zomlilo nentuthu nomhamuko izinto eziyokwenziwa ukuze kufezeke kodwa bonke ababiza igama leNkosi bayakusindiswa balinda kwaze kwaba yilapho uNkulunkulu ethumela khona phansi amandla anelisayo obufakazi bokuthi umoya ongcwele wawulapho umlilo wehlela phezu kwalowo nalowo njengezinkotha zomlilo zivutha phezu kwabo lapho bephumela emgoqeni babengakwazi ngisho nokukhuluma ulwimi lwabo qobo futhi bakhuluma ngolwimi lwalabo bantu ababemi phandle lapho bebalalela amen babenelisekile futhi ingaleso sizathu bashi somhlaba wonke ngalolo suku futhi ivangeli lahamba yonke indawo ngoba babeneliseke ngokugcwele ukuthi kwakunguKristu ovusiwe ngokuba bambonile enza izimangaliso phakathi kwabo njengoba ethembisile ukuthi uyokwenza babenelisekile ngoba izwi likaNkulunkulu labonakaliswa kubo yeka ukuthi kwehluke kanjani namuhla ngePentecostal kwakwehluke kanjani abazange babayise phambi kukadokotela wengqondo noma ukuthize ukubona ukuthi babengakwazi ngempela yini kumelana nokuhlolwa kwengqondo noma cha abazange bakwenze nakho ukuhlolwa kwengqondo niyabona ukuthi bakude kangakanani nalokhu yebo abanye balabo bantu babengenayo ngisho nemfundo eyenele yokubhala amagama abo kunjalo babengakwazi ngisho nokubhala igama labo kodwa babenelisekile futhi babeshisekele uma babenelisekile futhi babenoNkulunkulu enhlizweni yabo ngokuzodingeka bashisekele ngokuba uKristu wayeshisekele kakhulu ngezano zezwe waze wanikele ngokuphila kwakhe ngenxa yakho futhi uma lowo uNkulunkulu ofanayo wayekini futhi khona ke usunelisekile ukuthi uNkulunkulu uzosho asishisekele futhi kulungile asishisekeli ngokuthatha ivangeli umfundisi mhlawumbe inkosi imbizele endaweni encane lapho angashumayela khona noma enzele inkosi umsebenzi othize uma bengamkhokheli nje kahle othile umnike inkokhelo ngcono laphaya ngenxa yemali uzosuka lapha lapho uNkulunkulu amthumele khona futhi aye laphaya lapho kunemali eningi enganelisekile okwanga leso sikhathi ukuthi kwakunguNkulunkulu ombizile lapho uma unelisisekile uma kufanele udlise inkwasombila futhi ubuze amanzi egatsha awona ndaba ukuthini omunye umshumayela ngaba nakho ukudla kwenyama yenkukhu kathathu ngosuku futhi agibele ikhadi leke enesishayisa moya awona ndaba ngokuba uma unelisekile ukuthi kungamandla kaNkulunkulu ensindiso futhi ubizelwe kulowo moya awavusa uJesu kwabafileyo futhi yambona esebenza ngawe kona ke ushisekela ngensindiso yomfo wenu hayi ukumchawula ubhale igama lakhe encwadini ufanele azalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu ufanele abe namandla kaKristu empilweni yakhe amshintshayo asuke kubeni umuntu ofile abe isidalo esiphilayo itshe eliphilayo eliphakanyisiwe nezindlalifa kanye noKristu embusweni ehlezi ezindaweni zasezulwini ufanele uneliseke kuqala ubungeke uze emhlanganweni ubungahlekisa ngomhlangano lapho umoya ongcwele ubuwetha khona uyokwenza uze uneliseke futhi khona ke lapho usunelisekile khona ke uyashisekela kodwa manje linda uze uneliseke khona ke uzoshisekela abazange balinde imfundo abazange balinde baze babe nesikole esikhulu abazange balinde uze ubanikeze amaphepha abazange balinde lezi zinto babe naye yilokho kuphela babe kudinga futhi abantu ababeya kubo babe nelisekile ukuthi yilokho kuphela abantu ababe kudinga futhi ngisanelisekile ngento efanayo asikudingi konke lokhu lapha izinto okubizwa ngokuthi ubuKristu namuhla sihamba ndawonye futhi sizama ukuhlangana ndawonye njengomkhandlu wamabandla omhlaba yini ezweni lapho ukungakholwa nabangakholwayo nakho konke kucutshwe ndawonye phakathi size siqhubeke kanjani na esikudingayo inkolo yemfashini endala emahlanzeni akude eluhlazo kwesibhakabhaka ebulala isono amandla evangeli nomoya ongcwele washumayela ngamandla okuvuka thole imvuselelo enhle endala kaPawulu kanye nomoya ongcwele weBhayibheli unelisa amadoda sidinga ukubona uKristu enza phakathi kwethu futhi enze khona impela lapho athi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza eminingi kunale uyakuyenza ngokuba ngiyakubaba wami uphi udokotela emuva lapho kucashunwe khona esikhashaneni esedlule nginani njalo kuze kube sekugcineni komhlaba futhi nginelisekile ukuthi ulapha wathi uzoba lapha lapho wababili noma ngaphezulu wayebuthene egameni lami ngizoba phakathi kwabo lokho akunjalo khona ke bonke okunye kwalo akunjalo lilungile noma lilungile lonke ngikholwa ukuthi yilo lonke izwi liqinisile ngikholwa ukuthi ulapha manje ngikholwa ukuthi umoya ongcwele ofanayo owehla ngosuku lwePentecost useChicago kulobu busuku ngibambe ingcenye yawo enhlizweni yami futhi ngenelisekile ukuthi ngumoya ongcwele ofanayo lezi zinto ezifanayo lokho kungenza ngishisekele ngokuyisa lo mlayezo kumfowethu noma udadewethu ndawo umfowethu eBaptist umfowethu eMethodist umfowethu ngumkatolika noma ngabe bakuphi ngenelisekile ukuthi lona ngukulu kulo futhi ngenelisekile ukuthi uJesu yeza nginelisekile ukuthi lokhu ngokuqala kokubonakala kwakhe sesibonisi kamoya ongcwele ngezinsuku zokugcina ngoba umprofeti wathi uyoba ngokukhanya ngesikhathi sokudlwa nginelisekile ukuthi umbhalo ugcwalisekile nginelisekile ukuthi umhlaba usekuqaleni kokubhujiswa uhlelo lwezwe icosmos kodwa ngiyakwenza nginelisekile ukuthi ukufika kwenkosi sekusondele nginelisekile ukuthi esinakho ngomoya ongcwele nginelisekile uthi Chicago iye yanyakaziswa hayi isosha elingabalulekile phandle lapha lezi zakhiwo nokwehla nokwenyuka komgwaqo laba besifazane begqoke ngokungenasimilo nalamadoda eqhubeka ukudakwa okuningi futhi eqhubeka mina ukuya esontweni nokuthatha isinkwa esilula isinkwa esingulofu ukwenza isinkwa ikosha ngaso angikholela kuleyo nto ukubhodla ugoloko nento emoyeni womphefumulo wabo bese ke bephuma futhi bathathe isidlo igama labo encwadini ethize ebandla futhi bazibize ngamaKristu angikukholwa lokho ngikholwa ukuthi ibandla likaJesu Kristu yilelo qembu elibizelwe ngaphandle elingcwelisiwe ngegazi likaJesu Kristu futhi libekwe eceleni ukwenzela inkonzo futhi ngikholwa ukuthi lento esiyibona yenza ngokubonakala kwenkosi uJesu phakathi kwethu njengoba asho kumbulani ngezinsuku zaseSodoma ukuthi kwakuyindoda imi lapho eyayingadla futhi iphuze kodwa wakungunkulunkulu kumuntu ekhombisa ukuthi uNkulunkulu wayezobonakala ngezinsuku zokugcina esasibonisa inyama yomuntu ebandleni lakhe ongumlobokazi wakhe futhi babezokwenza izinto ezifanayo azenza amen ngiyakukholwa omunye wathi uyahlanya amshumayeli ngathi ngiyeke khona-ke ngijabule ngalendlela kunalendlela ebengiyiyo kulungile babenelisekile ukuthi konke ababekudinga kwakungujesu futhi babenelisekile ukuthi bonke abantu ababekudinga kwakungujesu senzani i-afrikana nakho kuhlezi indoda yesibhunu lapha siyalapho futhi sifundise lapho bafu ukufunda ukubhala nezibalo senzani na sibathumele zansi lapho futhi baba yini na ingane yesihogo ephindwe kabili kulelokho babeyikho kokuqala banezono zabo zezizwana futhi lapho bengena bathatha izono zabelungu kunjalo kumenza abe mubi kakhulu kunalokho ake waba yikho phandle ezinkompolo kanjalo njalo kunjalo ngani ungumbulali uba umdlunguli uyikho konke okunye uphuza ugoloko womlungu uthatha izono zakhe lapho engaphandle esizwaneni uma enze into ethile efanana leyo uyobulawa ngenxa yakho kunjalo kungani akayidingi imfundo udinga insindiso udinga amandla ovuko ukuze aguqule leyo nhliziyo enza ukuthile kuye amen kunjalo yebo mnumzane wayenelisekile ukuthi yilokho kuphela ababekudinga futhi babedinga yena kuphela futhi bazi ukuthi wayezohlangabezana nazo zonke izidingo zabo kwakungadingeki babe nekhadi elungumazisi babengadingeki ukuba babe nenhlangano ngemva kwabo babe nojesu futhi wahlangabezana nakho konke ababekudinga ngicabanga ukuthi ibandla lifanele likhohlwe okuningi kwalokhu lapha izinto lapho ivuselelo iza edolobheni yiziphi izincwadi ezimhlazayo na ubani ongakusekela na ukristu uyisipele sethu ukristu ungufakazi wethu singofakazi bakhe yilokho kuphela okudingwa yichicago akukhona ukubambisana okukhulu nokuthile badinga amandla kaNkulunkulu ukukhonjwa kukamoya ongcwele ukuguqula izinhliziyo zabantu abenze izidalo ezintsha banelisekile khona-ke bayashisekela ake sibone abanye konke ababekudinga kwakungukristu yilokho kuphela abakudingayo namuhla awudingi ukulinda futhi uye esikoleni futhi uthathe iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ngaphambi kokuba uke usumdala kakhulu impela khona-ke ukuba ukwazi ukuhambahamba uzokwenza njani na shumayela evangeli yabo mnumzane hhayi imfundo ungaphumi futhi ubafundise phuma futhi ubasindise ujesu washo kunjalo njengo-Hudson Taylor esithunywa senkolo esikhulu abaningi benu niyazi eshayina kwakukhona umfana wasendiya nomaqha umfana waseshayina ngolunye usuku wasukuma wasindiswa nomoya ongcwele wehlela phezu kwakhe waya kumnumzane taylor futhi wathi mnumzane taylor ngiyakwenze njani na ngiyakungena kusiphi isikole na ngiyakwenze njani na futhi wathi ngingathatha le minyaka yokufunda esikoleni edingwa yibandla na kanjalo njalo umnumzane taylor wathi ungalikhiphi ikhandlela lakho futhi ulishise libe maphakathi nendawo ngaphambi kokuthi uthole ukuthi liyasha noma qha wathi hamba lapho liqala ukokhelwa ngizosho into efanayo udingi kulinda futhi ukubone kuhlolwa futhi kuhlolwe futhi kuhlolwe futhi uthathe izivivinyo eziningi nokuhlushwa lakho konke lokhu kufunda futhi uthole iziqu zobuciko zakho kanye ne-PhD yakho ne-DD nayo yonke into enjalo uma ungenakho konke lokho kulungile kodwa uma ungenakho lokho hamba lapho kukhanya uma ungeke usakwazi ukukwenza kungaphezu kokubatshela ukuthi kukhanyisiwe batshela ukuthi lokhelwa kanjani yilokho kuphela okufanele ukwenza empeleni unkulunkulu wokhela ikhandlela lakho elincane hamba ubatshele ukuthi lokhelwa kanjani amen bayeke ubatshele nje ukuthi ikhandlela lokhelwa kanjani nokuthi bona khona-ke unkulunkulu uyokunakekela konke okunye kwakho into yakho ngokuthi ngukokhela lelo khandlela ngomlilo ovele i-altare futhi unkulunkulu uyakugunyaza ngamandla kamoya ongcwele nokuvuka kukakristu bayeke ungabafundisi ungazami ukufundisa zonke lezi zinto kubo uyabona ukuthi kusibeke kuphi isikejane sabaphika inkolo babhakwe uhafu kunjalo uphika izwi likankulunkulu ngesimo sokumesaba unkulunkulu kungaba ngcono kungezwa ngakho nhlobo kunjalo esikudingayo amakhandlela okheliwe esikudingayo yizimpilo ezokheliwe ezivutha ngamandla nokuvuka kukakristu kukhanya uhlobo olufanayo lokukhanya alunikezayo ngiyakukholwa ungalindi uze ushe uhafu uzama ukufunda ulwimi oluthile noma uthole umusa enhlanganweni ethile lapho ekukhanyisa hamba amen vele ubatshele ukuthi ehlobo lunilo esehlakalo abanaso ngikathi wokhelwa khona ke mhlawumbe bazokokhelwa bakhanye ngokukhanya kwakho yebo mnumzane indoda eyimpumputhe eyazalwa iyimpumputhe izibonelo sihle kithi sonke manje yazalwa iyimpumputhe uJesu wadlula futhi wayenza wayinika ukubona kwayo futhi lakho kukhuphuka bonke odokotela besayense ephathelene nengqondo nabo bonke odokotela nabapriesti kanye abethempeli bayakhuphuka nabafarisi futhi babezama ukuphikisana naye ngesayense yezenkolo manje akakwazanga ukuphikisana nesayense yezenkolo wayengazi lutho ngayo kodwa mfowethu wayenento eyodwa wayenezehlakalo zama ukuphikisa kulokho zame kumtshela ukuthi wayengaboni uzokukhombisa ngokushesha ngokuthi uyabona kunjalo asangaqondi yonke impikiswano okwakumele bayibeke kodwa wayeba phekile impela ngenkathi ethi kuyamangaza ukuthi le ndoda ingavula amehlo empumputhe futhi nokho nizisho lokho eliyikho futhi anazi lutho ngakho ngikholwa ukuthi wayenomqondo ophusile omuhle uma wayengenayo inqwaba yesayense ezenkolo ebhakwe kuye noma ukuthize wayenakho ngempela wathi awu lo muntu uyisoni wathi ukuthi uyisona noma cha angazi kodwa yilento eyode ngiyaziyo lapho ngake ngaba yimpuputhe manje sengiyabona awu ngathi ngiyahlanya uma ufuna ngathi ngiphumile entandweni yenkosi uma ufuna kodwa into eyode nje lapho ngake ngaba yisoni ngisindisiwe lapho engake ngadabukisa futhi ngingasekho ngiyajabula inkosi uJesu ngiyazi kukhona okwenzekile kimi njengoba udadewo ekhalade yasho ngesinye isikhathi emhlanganweni wathi ngifuna nazi into eyodwa wathi angiyi lokho engifuna kuba yikho futhi angikho lokho obekufanele ngibe yikho kodwa kunento eyodwa eqinisekile ngikhona engangivame ukuba yikho ngiyakutshela lokho kuyinto enhle uyazi ngekathi wendlule kufeni wangena ekuphileni lapho uNkulunkulu ekubamba futhi eguqula impilo yakho uyaguqula futhi eguqula yonke into engaphakathi kuwe futhi akwenze isidalo esisha amen lokho esikudingayo amanye amakhandlela akhanyisiwe yebo mnumzane ya wayebona leyo yinto eyodwa ubungeke umphikise ngalokho kungenzeka ukuthi umtshele into eyodwa noma enye kungenzeka ukuthi akazange iqonde yonke imfundiso yethempeli nokunye nokunye kodwa wayeno ubufakazi obuhle isehlakalo sihle esingaphezu kwalokho ababengakuveza nayo yonke isayensi yabo yezenkolo nokho babenganakuveza udaba olulodwa noma ngasiphi isikhathi umuntu ozalwa eyimpumputhe uyoke abone ngakho abakwazanga ukuphikisa lokho nya ngakho kwadingeka bamyeke aqhubeke ngakho bavele bamqukula bamphonsa ngaphandle kwesakhiwo leso kwakuyisimo sabo senqondo ngalonkathi kuyinto efanayo nomuhla ba kodwa kusekhona ngake ngaba impuputhe manje sengiyabona amen oye makube indaba yami leyo khona lapha eChicago uDwight Moody umvangeli omkhulu wabane emvuselele enkulu lapha ngesinye isikhathi eChicago niyazi wayeyindoda engafundile abazange bamzonda futhi ngani impela bamzonda wayengena emfundo enhlobo wawelela eLondon eNgiland wakhuluma nabasebenzi abakhuluma ngendlela yabo ohe yonke into izofanele ibe ukuthi nokuthi nomnumzane Moody emi phambi kwezinkulungwane zabo ngobunye ubusuku waqala ukufunda iBhayibheli futhi wayezilolonge ngegama ukuze azame ukuliphumisela kahle futhi waliphumisa ngokungezikho wahlikihla ikhanda wahamba futhi waphinda wazama waphinde waliphumisa umisa ngokungesikho wabuka lapha yana abo bonke labo bapho niyazi wayesevele eselungele ukuphuma uhleko olukhulu waphinde walizama waphinda waligeja walivale iBhayibheli futhi wabheka phezulu ngasezulwini wathi uNkulunkulu angazi ukuthi kusho ukuthini kodwa wena kwembule kimi mfowethu nento ethize anyakazisa ngayo izwe lonke yebo mnumzane angahle ukuthi akazange aphumisele izwe kodwa uNkulunkulu wamnika amandla izwi elali washo ngingancamela ukuba nalokho noma kanjani noma nini ya uNkulunkulu wamnika ukuthile ukwazamazamisa eNgilandi kunjalo sidinga ukunyekwa lokho kulububusuku abenakho ngaleso sikhathi angakwazi ukuphumisela kahle amazwi akhe kodwa ngokuqinisile yena wayenayo uNkulunkulu ufika enkundleni lowo owayelishilo izwi owayebhale izwi yebo mnumzane manje njengobhadi Robinson umdala nabaningi benu bayamkhumbula ngani wayeshisekele kakhulu ngabantu ngani na wayenelisekile bengifunda ngomalume bhadi sasimbiza ngomalume bhadi insika indala yebandla leNazarini bengifunda incwadi yakhe lapha esikhathini esingeside esedlule wayenomnyuzi omdala wayewubiza ngoEli futhi wazejwayeza wayefuna ukuzejwayeza ukungcweliswa futhi wayekholelwa ukuthi kufanele sidede esonweni futhi wathi wayelima umbila wakhe futhi akakwazanga ukwenza uEli ahambe umugqo oqondile futhi wayemthukuthelela uEli ngoba wayengafuni ukuhamba umugqo oqondile futhi wathola ukuthi uPadi wayengahambe umugqo oqondile naye ngakho ke wathola ukuthi unyathele phansi umbila wakhe futhi wathukuthela kakhulu ngomnyuzi omdala wawudlukuzisa izikhathi zimbalwa nolaka lwakhe lophakama wagijima waphumela lapho wawuluma emadlebeni ngamandla akhe onke umnyuzi wagijima wasuka esiqeshini futhi wema wayangale wasehlala phezu kwenqwaba yamatshe wathi wahlala lapho futhi wacabanga angibonakali yini phandle lapha ngishumayela ukungcweliswa nezindwele zomnyuzi emazinyweni ami ngenxa yokuluma idlebe lomnyuzi yazi umalume Padi wayenamancoko wathi Eli wathi wapheqa amehlo akhe amakhulu ansondo ngapha nangapha wathi ngiyaxolisa ngenze lokho ngixolele wathi uEli omdala wangibuka njengokuthi qhabo ngeke ngikuxolele ngoba unayo inkolo engaphezulu kwaleyo nayo manje ungenza ngaleyo ndlela futhi ngakho ke lokho nje kungendlela kungayo asikho sidingo sokujoinana naye usungavela uqhele nje wayengakwazi ukukhuluma kahle kakhulu inkulumo yakhe yeyimbi kodwa futhi wayenelisekile ukuthi Jesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu yena enelisekile ukuthi wahlupheka ngaphandle kwamasango ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo futhi wayeshisekele ngabantu ngosuku lwakhe ngoba wayenelisekile yebo umnumzane okokuqala kufanele uneliseke ngaphambi kokuthi ushisekele ukukholwa lokhona yebo umnumzane ngesinye isikhathi sinemvuselelo ezweni ngokukhona umfo mdala wasemaphandleni ngena egqoke i-overloli ngenza ukubizela i-altari ngobunye ubusuku wakhuphukela e-altari wehla wathi usho ukuthi lo moya ongcwele unguwami na yebo umnumzane wathi ngiyoke ngiwuthole kanjani na ngathi indlela nje iBhayibheli elisho ngayo ukuthi wuthole futhi ngakho wathi kulungile ngiyeza wathi ngiyawufuna wehla lapho wakhuleka isikashana waphinde wabheka phezulu wathi angifiki indawo ngathi uyimbangela yakho hayi isithembiso sikaNkulunkulu futhi wehlela lapho futhi wakhuleka cishe ngelesibili inqoyo kuseni nangu yeza wayenawo wakuqulwa manje wayenayo imfundo wayengena lutho ngaphandle kwetruck eFort endala sehlakalo kodwa ngizwe nitshela ukuthi wenzani wayenelisekile ukuthi kwakunguNkulunkulu wayeshisekele ngomphakathi wakubo futhi lowo mfana omdala onalezo sehlakalo kanye netruck eFort wasindisa abanye abantu abangamashumi amabili ngesikhathi sevuselelo konke ayenakho kwakuyisehlakalo kanye netruck eFort futhi wayesenelisekile ukuthi kwakulungile sinokungaphezu kwalokho kulobu busuku angazi noma singashisekela ngakho yini njengoba nje lowo mi wayenjalo enelisekile Samson ho impela Samson ngolunye yosuku wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayengokuNkulunkulu wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayenaye lapho ekwazi ukubamba amagodi akhe ayisikhombisa emuva lapho futhi wazi ukuthi kwakuyisithembiso uNkulunkulu amnika sona wayeshisekele ngabantu bakubo wayengenayo into yokulwa ngayo ngaphandle komhlathi omnyuzi kodwa wabulala inkulungwane yamaFilisti ngani na wayenelisekile wabeke eseshisekela David ephethelwe manje kodwa kwakuyini indaba na wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu wayishisekele ngezimfuzi kayise futhi wayengenakho kuningi kakhulu ayengalwa ngakho kodwa wayenelisekile futhi eshisekele ngakho wazilandela izimfuzi kayise wase ezibuyisa yebo umnumzane manje bese ngahlala lapha ihora noma ngaphezulu kodwa ngeke sikwenze ngifuna ukusho into eyodwa kanjani ngomfo wethu uBhoze lapha na akagunyaziwe kunjalo akagunyaziwe akaxhaswanga muntu kodwa unelisekile ukuthi labo bantu bayalidinga ivangeli futhi ushisekele ngakho ngakho ke uzama ukuyisa ivangeli kubo ngicabanga ukuthi uma ishisekele nathi bekufanele sishisekele futhi ucabangi kanjalo na uma enelisekile ukuthi bayalidinga futhi sonke sinelisekile udokotela ongumfowethu oza lapha unelisekile lezi ezinye izithunya zenkolo zinelisekile khona ke uma sinelisekile besifanele sishisekele ucabangi kanjalo na bekufanele sishisekele wena kothi awu kungcenye yini lokho kimi na ngikukhumbuza umfanekiso ohlekisa ngokuthile omncane engiwubone esikhathini esingeside sedlule ephepheni sengivala ngingasho lokho lo mfanekiso ohlekisa yongo kuthile ongaphakathi kwephephandaba ikhaya lethu lingaphesheya komfula nje iKorea Journal futhi kwakukhona isithombe sikababa nomama babephumile bephuza busuku bonke kwathi ngesonto kusene kwakungaba ihora lesishiya galolunye inqo futhi babenezithombe zikaKristu endlini yonke namabhayibheli eshelofini futhi nxa zonke lapho ababekade belele khona lapho belele busuku bonke osikulidi belele kwiphansi nakho konke okunye namabhodlela emile umfana omncane wayesevukile wageza ubuso bakhe wadla isidlo sakhe sasekuseni futhi walungela enkongoza eminyango uthi yemuphi kini nonke ozongiyisa kusente sikole na kunjalo akekho oshisekele ngicabanga ukuthi kufanele sishisekele ngicabanga ukuthi besifanele seseke umfowethu uBoze nanoma yisiphi esinye isithunywa senkolo ngakho konke sinakho into yokuqala kufanele siyenze ukuneliseka ukuthi uJesu yeza lolu wohlelo lwakhe besifanele sishisekele ngomfowethu noma ngabe umnyama mophuzo ntsondo noma umhlophe bekufanele sishisekele ngalabo bantu lapha ya futhi uma singenako uhamba besifanele simbe phansi futhi senze konke singakwenza ukusekela labo uNkulunkulu ababizela ukuba bahambe asikhothamise ikhanda lethu
making him as pure as pure could be. When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. And I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Your send
me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Send someone else.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord.
Kumbulani nje manje ngenkathi umculo usadlala futhi uyahamisha ingabe unelisekile na ingabe unelisekile ukuthi uNkulunkulu lapha na ungakwazi yini unelisekile ukuthi lona ngumoya ongcwele na ingabe ushisekele na bheka izigidi isono nehlazo bayafa
Oh,
Father. We're thinking of Isaiah.
Baba wasezulwini sicabanga ngo Isaiah imbongi eyabhala ngaye leliculo elihle. Wayencike ehlombe lenkosi enhle isikhathi eside kodwa uNkulunkulu wakhipha isisekelo ngaphansi kwakhe wayeseya e-altare. Nkulunkulu kwesinye isikhathi kufanele uthathe ukwesekwa ngaphansi kwethu umhlaba mawosenqabele kwesinye isikhathi abangani bethu bese sishona phansi. Wasebona amakherubi endiza endlini wabona ukuthi wayehlala phakathi kwabantu abangcwelile nezindebe ezingcwelile akakubonanga waze wakhuluma uNkulunkulu uNkulunkulu kukhulume. Baba, sizinikela kuwe kulobu busuku enkonzweni, sisibiza ngobuqotho ngazo zonke izinhliziyo zethu ukuba iphimbo likaNkulunkulu likhulume nathi. Sivivinye manje Nkosi, sihlanze masidlule esihlanzweni khona manje lapho esingahlanza khona imiphefumulo yethu ekungakholweni, sewehlukanise nezivumo kholo nezifashini zalelizwe. Siyaqonda ukuthi akusekude ukuthi sihambe sekusemnyango sibona uIsrayeli eyi isizwe. Siyabona njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaIsrayeli ukuhambisana ncamashi kakhulu nalesi sizwe. Ukuthi bangena kanjani base bethatha izwe kwabanye abantu baxosha abahlala khona njengoba senza. Siyabona babenamadoda amakhulu ekuqaleni, babenoJoshua, base beba noDavide, base beba noSolomoni. Kodwa kugcineni batshela u-Ahabi noJezebeli ukuba ambuse. Baba, sasino Washington no Lincoln, kodwa ngiyamangala ukuthi siyaphi. UNkulunkulu siyamdinga u-Eliya namuhla. Ngiyakhuleka baba ukuthi uzokhuluma nathi masinyane, busisa izinhliziyo zethu ndawonye, usihumushele intando yakho Nkosi ukuze sazi okufanele sikwenze. Busisa laba befundisi lapha Nkosi, abaningi babo abavela ezinkambweni ezehlukene, izinhlangano ezehlukene, amahlelo Nkulunkulu lapho bebuyela lapho bona kwangathi bangaba ukukhanya ukungena kucimeka. Futhi ngeke kufihlwe ngaphansi kwesivumo kholo sithile, kodwa sengathi bangakhanyisa ukukhanya kukaNkulunkulu okukhanyiswe ezinhliziyweni zabo ngomoya ongcwele. Busisa wonke umuntu, silindele wena. Busisa wethu Gogo nothandekayo mfowethu omncane, ngingacabanga cishe eminyakeni emithathu edlule ngihlezi phandle lapha kuleli inhlonhlo, izingalo zakhe ezincane zingihaqile ekhala. Futhi wakhuluma nathi lapho Nkosi, futhi manje akasenakwaneliseka lapha, usefanele ahambe. Nkulunkulu yiba naye, yiba nomfowethu Joseph, mvikele futhi umbusise, muphe imiphefumulo Nkosi. Nkulunkulu busisa lezo zinsizwa lapho ngizibona zigibela lawo mabhayisikili ezinye zazo Nkosi, phandle phakathi lapho zingenazo ngisho izicathulo ezinyaweni zazo. Khona-ke sicabanga ukuthi siyanikela izinhliziyo zazo, zivuthela abantu bazo ngoba zenelisekile futhi zishisekele. Nkulunkulu sisiza ukuba sonke sishisekele ndawonye ukubona umbuso kaNkulunkulu ufika, futhi sengathi singaqhubeka nokukholwa lokho Jesu asitshela khona ukuthi wakhulekela ukuthi sonke sibe moya munye. Busisa imizamo yethu yokuzama ukufeza lo mkhuleko, siyacela egameni likaJesu, amen. Uxolo ngokuba nginibambe isikhathi eside, Nkulunkulu anibusise. Kulungile mfowethu Boze.